your skin or turn me up. Tadoka leo. Shit. Yeah.
Tukifika site kutadoka. Sina pressure niko chini na my boys ya. Mafala wali die kututoka. And we ain't giving up. Kukomboka.
Kukomboka. Kukomboka. Kukomboka. Kukomboka. Nasema kukomboka. 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 Kukomboka.
Mboka. Niko ndani ya beka kitabu. Vitu mina kula mali safi na sinyaru. Na Justin Kenny nare na sibongi jo kifaru. Kata simu juu mimi niko site. Sako yangu fupi na my bro tuko tight eh. Na dunga madi gaga juu my future iko bright. Ati going to the moon. Mboka Johnny mboka misi taki tuku choose. Moro spicy rap kama Roy kondani ya suit. Tena celebrate kama Roro do the suit.
Pressure niko jean na my boys ya. Mafala wali die kututoka. And we ain't giving up.